Mbaka government ya ture mkono hajati Fatuma Ndisaba awanja gide bitongole yobo na chiewa okuvaivu kwa atizee kwa government kukole zitali zimo na delambi obulamo na delanga bagenda mkono baba yambe kwa mkufujirira nukula kulanya edwa lidoli ya mkono ilia government ebyo obulamo yongereo kutombo keri abana Uganda Ndisaba abadde kudwa lidoli ya mkono General Hospital ngalambula ebikole dua kudwa lidoli no ilate geze zanti nisoso minji ejiri mkoverment ejirimisa emirimu kutambula mubude ate nubwelezo kubanga kutambula ya dalaka sobo wabula agamanti singa yutonge vyo wana chewa ewa yivude yo kubayambako biyamba nilikolo mulimu guno chijia kubayamba na po kutambula uvurunji wabula abategeze zanti chino wabawa wadeyo bawejo mkuyamba umutu wa wansi na mbuni mtu ye na abayetago ujanjabi bino vyo nabitegeze za wate
Prebaza OCCR Right Honorable Prime Minister olw'okutusa kila tenti eriye mabega neera twetaaga okwongera ofuna resources okuzimba base tenti eyo wegenda okutuula kubanga tumanyi nti Ministry ya Health yakkirize egenda tuwa ebitanda 3 mu 3 naye nga tena bituwa tulina okuzimba base ekolechi etuule era commissioner ne director bonna twabagamba bakimanyi naye nga nkubiriza mwenna abagabi b'obuyambi ba well wishers abali eyo mwongere okujja okuyamba mukono General Hospital oba tofiiriddwa wabula oboyambi omwoyo oboyambi omukyalo okufanga azaala obutafa oboyambi omwana abazaaliddwa obutafa nga bakamuzaala n'omuntu yenna okusavinga obulamu
iya kulira ebyobulamu mu disitulikiti ye mukono Dr. Steven Mulindwa ategezeza nti bagenda maaso n'okuzimba ekifo omukuumibwa abaana abazaaliddwa nga tebannatuuka okwongera okusitula omutindo gw'empereza yaabwe era akakasa nti empereza y'eddwaliro lino yakwongera okulinnyisibwa kubanga kati n'ambyulensi ze balina mu kitundu zeeyongereddeko ddala